Umshumayeli 1 verse 1. Amazo umshumayeli indoda ka Davide inkosi yaseJerusalema. Verse 2. Izeleze. Usho umshumayeli, izeleze konke kuyize. Verse 3. Kuyizuzoni kumuntu ngawonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga na. Verse 4. Isizukulwane siyamuka, isizukulwane siyeza, kepha umhlaba umiphakade. Verse 5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Verse 6. Umoya uya ngaseningizimu, uzungeze uye ngasenyakatho, uzungazungeze njalo ekuhambeni kwawo, nasekuzungezeni kwawo umoya uyabuyela. Verse 7. Yonke imifula iyangena elwandle, kepha ulwandle alugcwali. Endaweni eya kuyo imifula ibuye iye khona njalo. Verse 8.
Zonke izinto ziyakhandleka, akakho ngakuphimisa, iso alisuthi ngokubona, nendlebe ayigcwali ngokuzwa.
Verse 9. Okwakwaba khona yikho kuyakuba khona, nokwakwenziwa yikho kuyakwenziwa, akukho okusha phansi kwelanga. Verse 10. Kukhona yini into okuthiwa ngayo, bheka yintsha le. Yayikhona nasemandulo, ayengaphambi kwethu. Verse 11. Akukho kukhunjulwa kwasebephelile, nabalandelayo abayakufika abayakukhunjulwa nabo phakathi kwabalandela bona. Verse 12. Mina Mshumayeli, ngangiyinkosi phezu kuka-Israyeli eJerusalema. Verse 13. Nganikela inhliziyo yami ukufuna nokuvivinya ngokuhlakanipha konke okwenziwa phansi kwezulu. Kungumshikashika omubi uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. Verse 14. Ngiyibonile yonke imisebenzi eyenziwayo phansi kwelanga, bheka konke kuyize nokufuna umoya. Verse 15. Okuyisigwegwe akunakuqondiswa, nokungekho akunakubalwa. Verse 16. Ngakhuluma mina nenhliziyo yami ngathi, bheka, ngenzile ukuhlakanipha kube likhulu, ngikwandisile kunabo bonke phambi kwami eJerusalema. Yebo, inhliziyo yami ibonile kakhulu ukuhlakanipha nokwazi. Verse 17. Nganikela inhliziyo yami ukwazi ukuhlakanipha nokwazi ubuhlanya nobuwula. Ngase ngibona ukuthi nalokho kwakungukufuna umoya. Verse 18. Ngokuba ekuhlakanipheni okuningi kukhona ukukhathazeka okuningi, owandisa ukwazi wandisa usizi. Umshumayeli 2 verse 1.
Ngase ngithi mina enhlizweni yami, woza ngiza kukulinga ngentokozo, mawubone okuhle nje, kepha nalokho kwakuyize.
Verse 2. Ngathi ngokuhleka ngubuhlanya, nangentokozo yenzani na. Verse 3. Ngaphenya enhlizweni yami ukuba ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami ngewayini, inhliziyo ingiwole nokho ngokuhlakanipha, nokuba ngibambe ubula ngize ngibone ukuthi kuyini okuhle kumadodana abantu ukuba akwenze phansi kwezulu ezinsukwini zonke zokuphila kwawo. Verse 4. Ngazenzela imisebenzi emikhulu, ngazakhela izindlu, ngazitshalela izivini. Verse 5.
Ngazenzela izivande namahlathi, ngatshala khona imithi nezithelo zezinhlobo zonke.
Verse 6. Ngazenzela amachiba amanzi ukuba kuniselwe ngawo ihlathi lemithi emilayo. Verse 7. Ngathenga izinceku nezincekukazi, nganginazo ezazalwa endlini, yebo. Nganginemfuyo enkulu yezinkomo nezimvu phezu kwakho konke okwakuphambi kwami eJerusalema. Verse 8. Ngazibuthela futhi isiliva negolide nemfuyo yamakhosi nezifunda, ngathola abahlabeleli abesilisa nabesifazane, nalokho athokoza ngakho amadodana abantu, isancinza, yebo izancinza eziningi. Verse 9, ngase ngikhula ngaba mkhulu kunabo bonke ababe phambi kwami eJerusalema, nokuhlakanipha kwami kwakumngakimi. Verse 10, konke amehlo ami akufisayo angikugodlanga kuwo, anginqabelanga inhliziyo yami neyodwa intokozo, ngokuba inhliziyo yami iyathokoza ngawo wonke umshikashika wami. Lokho kwakuyisabelo sami kuwo wonke umshikashika wami. Verse 11,
ngase ngibhekana nemisebenzi yonke ezaziyenzile izandla zami, nomshikashika engashikashikile ukuwenza, bheka konke kwakuyize nokufuna umoya kukho nzuzo phansi kwelanga.
Verse 12, ngase ngiphenduka ukuba ngibone ukuhlakanipha nokuhlanya nobuwula, ngokuba angenzani umuntu olandela inkosi ngaphandle kwalokho okwenziweyo ngaphambili na. Verse 13, ngase ngibona ukuthi ukuhlakanipha kudlula ubuwula njengalokhu ukukhanya kudlula ubumnyama. Verse 14, ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe, kepha isula sihambe ebumnyameni, nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. Verse 15, ngase ngisenhlizweni yami, njengokwehlelwa kwesiwula ngiyakwehlelwa nami, ngisidluleleni ngokuhlakanipha na? Ngathi ke enhlizweni yami ukuba nalokho kwakuyize. Verse 16, ngokuba kukho ukukhunjulwa kohlakaniphileyo nokwesiwula kuze kube phakade, lokho ezinsukwini ezizayo konke kuyakube sekukhohlakele, nohlakaniphileyo akafi njengesiwula na? Verse 17, ngase ngizonda ukuphila ngokuba umsebenzi owenziwa phansi kwelanga mubi kimi, lokhu konke kuyize nokufuna umoya nje. Verse 18, yebo, ngazonda wonke umshikashika wami engangiwashikashika phansi kwelanga, lokhu ngabona ukuthi ngizakushiya kumuntu ofika emva kwami. Verse 19, ngubani owaziyo uma eyakuba ngumuntu ohlakaniphile noma isula na? Nokho uyakubusa phezu kwawo wonke umshikashika wami engiwushikashikile nengihlakaniphele kuwo phansi kwelanga, nalokho kuyize. Verse 20, ngase ngibuye ngaphela ithemba ngawo wonke umshikashika engangiwashikashikile phansi kwelanga. Verse 21, ngokuba kukhona umuntu omshikashika wakhe wenziwa ngokuhlakanipha nangokwazi nangekhono, kepha nokho uyakunikeza kumuntu ongawushikashikanga kube yisabelo sakhe, nalokho kuyize nobubi obukhulu. Verse 22, ngokuba umuntu unanzuzoni yawo wonke umshikashika wakhe nokukhandleka kwenhliziyo yakhe akushikashikile phansi kwelanga na? Verse 23, ngokuba zonke izinsuku zakhe zinobuhlungu nomsebenzi wakhe ulusizi, yebo, nasebusuku inhliziyo yakhe ayiphumuli, nalokho kuyize. Verse 24, akukho kuhle kumuntu kunalokhu kokuba adle, aphuze, abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe, kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu. Verse 25, ngoba ngubani ongadla, ngubani ongajabula ngaphandle kwakhe na? Verse 26, ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha nokwazi nentokozo, kepha isono sinika usizi lokuba sibuthe siqongelele ukuze simnike yena omuhle kuNkulunkulu, nalokho kuyize nokufuna umoya. Umshumayeli 3:1, konke kunesikhathi sako, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Verse 2, kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa, isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo. Verse 3, isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa, isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha. Verse 4,
isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka, isikhathi sokulila nesikhathi sokusina.
Verse 5. Isikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi zokuqoqa amatshe, isikhathi sokugona nesikhathi sokungagoni. Verse 6. Isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa, isikhathi sokugcina nesikhathi sokulahla. Verse 7. Isikhathi sokuhlebhula nesikhathi sokuthunga, isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma. Verse 8. Isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda, isikhathi sokulwa nesikhathi sokuzola. Verse 9. Unanzuzono osebenza ngalokho akushikashikayo na? Verse 10. Ngibonile umshikashika uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. Verse 11. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Ubekile nokuphakade ezinhlizweni zabo. Nokho, umuntu angefumani umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. Verse 12. Ngiyazi ukuthi akukho kuhle kubo kunokuba bathokoze bazenzele okumnandi bese khona. Verse 13. Kepha futhi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kuwonke umshikashika wabo, kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. Verse 14. Ngiyazi ukuthi konke akwenzayo uNkulunkulu kuyakuba khona kuze kube phakade, akukho okungenezelwa kukho, futhi akukho okungasuswa kukho. uNkulunkulu kwenzile ukuba abantu besabe phambi kwakhe. Verse 15. Lokho kukhona yikho kwakukhona, nalokho kuyakuba khona kade kwakukhona. uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Verse 16.
Futhi ngabona phansi kwelanga ukuthi kukhona okube endaweni yokwahlulela, nokuthi kukhona okushinga endaweni yokulunga.
Verse 17. Ngase ngithe enhlizweni yami, uNkulunkulu uyakwahlulela nolungileyo nomubi, ngokuba kukhona lapha isikhathi sezindaba zonke nesemsebenzi yonke. Verse 18. Ngathi enhlizweni yami, kungenxa madodana abantu ukuze uNkulunkulu awavivinye wona azibonele ukuthi anjengezilwane nje. Verse 19. Ngokuba okwehlela madodana abantu kwehlela nezilwane, into yinye ikwehlela kokubili. Njengalokhu kufa lokhu kuyafa nalokhu. Kunomphefumulo munye, umuntu akazidluli ngalutho izilwane, ngokuba konke kuyise. Verse 20. Konke kuya endaweni inye, konke kuvela othulini, konke kubuyela othulini. Verse 21. Kubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu, nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini na? Verse 22. Ngase ngibonake ukuthi akukho kungcono kunokuba umuntu athokoze ngemsebenzi yakhe, lokhu kuyisabelo sakhe, ngokuba kubani ongambuyisa ukuba abone okuyakuba semva kwakhe na? UMshumayeli 4:1. Ngase ngibuye ngabona konke ukucindezela okwenziwa phansi kwelanga, bheka izinyembezi abacindezelwayo babengenamduduzi. Ohlangothini lwabacindezelayo kwakukhona amandla, kepha bona babengenamduduzi. Verse 2. Ngase ngibusisa abafile asebafa kunabaphilayo abasekhona. Verse 3. Kepha badlwa bobabili nguye ongakabikho, ongabonanga umsebenzi omubi owenziwa phansi kwelanga. Verse 4. Futhi ngabona wonke umshikashana konke okwenziwa ngekhono ukuthi kungumhawu womuntu ngomakhelwane wakhe, nalokho kuyize nokufuna umoya. Verse 5.
Isiwula siyasonga izandla zaso, sidle umzimba waso.
Verse 6. Kungcono ukhweshe lokuthula kunezandla zombili zigcwele umshikashika kanye nokufuna umoya. Verse 7. Ngase ngibuye ngabona okunye okuyize phansi kwelanga. Verse 8.
Kukhona oyedwa kanaye wesibili, yebo, akanamntwana, kanamfowabo, nokho kuphela komshikashika wakhe akukho, namehlo akhe awasuthi ngengcebo, uthi, ngishikashikela bani, ngiswezisela umphefumulo wami ngokuhle na, nalokho kuyize nenhlupheko embi.
Verse 9. Kungcono ababili kunoyedwa ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. Verse 10. Ngokuba umabewa omunye uyakuvusa umngane wakhe, kepha maye kuyo oyedwa lapho ewa engenayo wesibili wokumvusa. Verse 11.
Futhi uma babili belele ndawonye banokufudumala, kepha oyedwa angafudumala kanjani na? Verse 12. Nakuba umuntu ahlula oyedwa, ababili bayakuma phambi kwakhe, nentambo emici mithathu ayisheshi ukugqashuka.
Verse 13. Kungcono umfana ompofu ohlaniphileyo kunenkosi egugileyo eyisiwula engasakwazi ukuxwayiswa. Verse 14. Ngokuba waphuma etilongweni ukuba abe yinkosi, yebo, wazala embusweni wayo empofu. Verse 15. Ngabona bonke abaphilayo ababehamba phansi kwelanga bekanye nalowo mfana obeyakuma esikhundleni sakhe. Verse 16. Kwakungekho kuphela kwabantu bonke, bonke ephambi kwabo, nokho abafika emuva abayikuthokoza ngaye, impela nalokho kuyize nokufuna umoya. Umshumayeli 5:1. Gcina unyawo lwakho lapho uya endlini kaNkulunkulu, ngokuba ukusondela ukuyokuzwa kungcono kunokunikela ngomhlatshelo weziwula, ngokuba azazi ukuthi ziyenza okubi. Verse 2. Ungabi namawala ngomlomo wakho, nenhliziyo yakho mayingasheshi ukukhipha izwi phambi kukaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu usezulwini, wena usemhlabeni. Ngalokho amazwi akho mawabe yingcosana. Verse 3. Ngokuba iphupho livela ngemsebenzi eminingi, nephimbo lesiwula ngobuningi bamazwi. Verse 4. Lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu, ungalibali ukusifeza. Ngokuba akathokozi ngeziwula, feza lokho kwethembisayo. Verse 5. Kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi. Verse 6. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho achithe umsebenzi wezandla zakho na? Verse 7. Ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi, kukhona nokuyize namazwi amaningi, kepha wena yesaba uNkulunkulu. Verse 8.
Uma ubona ukudlovulwa kwabampofu nokuphangwa kokwahlulela nokokulunga ezweni, ungamangali ngakho, ngokuba omkhulu uqaphela omkhulu kunaye, futhi kukhona nabakhulu kunabo.
Verse 9. Inkosi esebenzela amasimu iyinsizakalo yezwe kukho konke. Verse 10. Othanda imali akayikusutha ngemali, nothanda okuningi akaneliswa izithelo, nalokho kuyize. Verse 11. Lapho okuhle kwanda, nabakudlayo bayanda. Kulusizo luni kumniniko ngaphandle kokuba akubone ngamehlo akhe na? Verse 12. Ubuthongo besisebenzi bumnandi, noma sidla kuyingcosana noma okuningi, kepha ukusutha kocebileyo akumvumeli ukuba alale. Verse 13. Kukhona ububi obudabukisayo engibubonile phansi kwelanga, ingcebo egcinela omnini yokuba imlimaze. Verse 14. Futhi uma ingcebo ichithwa ngengozi embi, indodana ayizalileyo ayinalutho esandleni sayo. Verse 15. Njengalokho aphuma esizalweni sikanina uyakubuya amuke ahambaze njengasekufikeni kwakhe, engatholi lutho ngomshikashika wakhe ahambe nalo esandleni sakhe. Verse 16.
Nalokho kungububi obudabukisayo ukuthi uyamuka kukho konke njengokufika kwakhe, unanzuzoni ukuthi ushikashikele umoya na?
Verse 17. Yebo, zonke izinsuku zakhe zisebumnyameni naso sizini, nasekukhathazekeni okuningi nasekuguleni nasekuthukutheleni. Verse 18, bheka engikubonileyo mina ukuthi kuhle nokumnandi kumuntu kungukudla nokuphuza nokubona okuhle kuwo wonke umshiyashiya wakhe awushikashikayo phansi kwelanga zonke izinsuku zokuphila kwakhe uNkulunkulu amnike zona ngokuba lokhu kuyisabelo sakhe. Verse 19,
futhi bonke abantu uNkulunkulu abaphe ingcebo nemfuyo abanike futhi namandla okudla kukho ukuba bathathe izabelo zabo bathokoze kumshikashika wabo, lokho kuyisipho sikaNkulunkulu.
Verse 20, ngokuba akakhumbuli kakhulu izinsuku zokuphila kwakhe lokhu uNkulunkulu emnika intokozo enhlizweni yakhe. Umshumayeli 6 verse 1, kukhona ububi engibonile phansi kwelanga ukuthi bunzima phezu kwabantu. Verse 2, umuntu uNkulunkulu amnika ingcebo nemfuyo nodumo aze angaswelutho lomphefumulo wakhe kukho konke akufisayo. uNkulunkulu angamniki nokho amandla okudla kukho, kepha kudliwa ngumfokazi, lokho kuyize kuyisifo esibi. Verse 3, uma umuntu ezala abantwana abayikhulu ihamba iminyaka eminingi zibe ziningi izinsuku zeminyaka yakhe, kodwa umphefumulo wakhe ungasuthi ngokuhle futhi angabi nakumbelwa, ngithi okuphuphumileyo kungcono kunaye. Verse 4, ngokuba kufika ngeze kumuke ebumnyameni igama lakho lisitshekelwe ngubumnyama. Verse 5, nelanga akulibonanga akwazi lutho khona kunokuphumula kunaye. Verse 6, yebo noma ephila iminyaka yenkulungwane ephindwa kabili engaboni okuhle abayi bonke endaweni yinye na. Verse 7, wonke umshikashika womuntu wenzelwa umlomo wakhe, nokho iphango alaneliswa. Verse 8, ngokuba ohlaniphileyo udluleleni isiwula, nompofu okwazi ukuhamba phambi kwabaphilileyo unantoni na. Verse 9, kungcono ukubona kwamehlo kunokuzulazula kwesifiso, nalokhu kuyize nokufuna umoya. Verse 10, okukhona kwake kwabizwa ngegama kwaziwa ukuthi umuntu uyakuba yini akanakwahlulelana nonamandla kunaye. Verse 11, lokhu kukhona amazwi amaningi akwandisa okuyize umuntu unanzuzoni na. Verse 12, ngoba ngubani okwaziyo okuhle okuyakuba ngokomuntu ekuhambeni kwakhe zonke izinsuku zokuhamba kwakhe okuyize aziqedayo njengesithunzi na? Ngubani ongatshela umuntu okuyakuba semva kwakhe phansi kwelanga na? Umshumayeli 7 verse 1, igama elihle lingcono kunamafutha amahle, nosuku lokufa lungcono kunosuku lokuzalwa. Verse 2, kungcono kuya endlini yokulila kunokuya endlini yedili, ngoba lokho kungukuphela kwabantu bonke, nophilayo makakubeke enhlizweni yakhe. Verse 3, usizi lungcono kunokuhleka, ngokuba ngokudabuka kobuso inhliziyo yenzelwa okuhle. Verse 4, inhliziyo yabahlaniphileyo isendlini yokulila, kepha inhliziyo eziwula isendlini yentokozo. Verse 5, kungcono ukuzwa ukukhuza kohlaniphileyo kunokuba umuntu ezwe ukuhlabelela kweziwula. Verse 6, njengokucacamba kwezintathawe eziphansi kwekhanzi kunjalo ukuhla kweziwula, nalokho kuyize. Verse 7, impela ukucindezelwa kuyamhlanyisa ohlakaniphileyo, nokuthengwa ngomvuzo kuchitha ingqondo. Verse 8, kungcono ukuphela kwendaba kunokuqala kwayo, onomoya obekezelayo ungcono kunoziphakamisayo. Verse 9, ungasheshi ukuthukuthela emoyeni wakho ngokuba ulaka luhlala ezifubeni zeziwula. Verse 10, ungasho ukuthi kwenziwa kanjani ukuba izinsuku zokuqala zazizinhle kunalezi nanga ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha. Verse 11. Ukuhlakanipha kuhle njengefa. Yebo kunenzuzo kwabalibonayo ilanga. Verse 12. Ngokuba kusemthunzini wokuhlakanipha njengasemthunzini wemali. Kepha inzuzo yokwazi ingeyokuba ukuhlakanipha kulondoloza ukuphila kwalowo onakho. Verse 13.
Bona umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ngubani ongelula lokho akugobileyo na.
Verse 14. Yenama ngosuku lwenhlanhla, kepha ngosuku olubi qonda ukuthi nalolu uNkulunkulu lwenzile njenga lolo ukuze umuntu angafumani lutho oluyakuba khona emva kwakhe. Verse 15. Konke ngikubonile emihleni yami eyize, kukhona olungileyo obhubhile kulungeni kwakhe, kukhona nomubi owelula ukuphila kwakhe ebubini bakhe. Verse 16. Ungabi ngolungileyo ngokudluleleyo, ungazenzi ohlaniphileyo kakhulu, usichithelani na. Verse 17. Ungabi mubi ngokudluleleyo, ungabi siwula, uyakufelani kungakabi isikhathi na. Verse 18. Kuhle ukuba ubambelele kulokhu, yebo, ungabuyisi isandla sakho nakulokho ngokuba owesaba uNkulunkulu uyakuphumelela kukho konke. Verse 19. Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphile ukuba abe namandla kunababusi abayishumi abasemzini. Verse 20. Ngokuba akukho muntu emhlabeni olungileyo kangaka ukuba enze okuhle angoni. Verse 21. Ungabeki inhliziyo yakho emazwini wonke akhulunywayo ufuna uzwe inceku yakho ikuthuka. Verse 22. Ngokuba kaninginingi inhliziyo yakho iyazi ukuba nawe ubathukile abanye. Verse 23.
Konke lokho ngikuvivinyile ngokuhlakanipha ngathi ngiyakuhlakanipha kepha kwakusala kude nami.
Verse 24. Okude nokujulileyo kakhulu ngubani ongakufumana na? Verse 25. Ngase ngiphenduka ukuba inhliziyo yami yazi ihlole ifune ukuhlakanipha nendikimba yezindaba ukuyokwazi ububi ukuthi bungubula nobula ukuthi kungubuhlanya. Verse 26. Ngase ngifumana okubaba kunokufa. Owesifazane onhliziyo yakhe izingibe namanetha, nezandla zakhe zizibopho, omuhle phambi kukaNkulunkulu uyakuphunyuka kuye, kepha isoni siyakubanjwa nguye. Verse 27. Bheka, nakhe ngikufumene uthi umshumayeli, ngibeka okunye kokunye ukuba ngithole indikimba yezindaba. Verse 28. Nokusafunwa ngumphefumulo wami, ngingakakufumani kodwa, indoda inye phakathi kwenkulungwane ngifumene, kepha owesifazane phakathi kwabo bonke labo angimfumananga. Verse 29. Bheka, lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho, kepha bona bafunile amacebo amaningi. Umshumayeli 8 verse 1. Kubani njengohlakaniphileyo na? Kubani owazi ukuchasisela indaba na? Ukuhlakanipha komuntu kuyakhanyisa ubuso bakhe, nobukhulu bobuso bakhe buyaguqulwa. Verse 2. Ngithi, gcina izwi leNkosi ngenxa sifungo ngoNkulunkulu. Verse 3.
Ungasheshi ukusuka ebusweni bayo, ungeme endabeni embi, ngoba yenza konke ekuthandayo.
Verse 4. Ngokuba izwi leNkosi liyabusa, ngubani ongasho kuyo ukuthi wenzani na? Verse 5. Ogcina umyalo akayikwazi okubi, nenhliziyo ehlakaniphileyo iyakwazi isikhathi sokwahlulela. Verse 6. Ngokuba kukhona isikhathi sokwahlulela ezindabeni zonke, nokho ububi bomuntu bukhulu phezu kwakhe. Verse 7. Lokhu engazi okuyakuba khona, ngokuba ngubani ongamtshela ukuthi kuyakuba kanjani na? Verse 8. Akukho muntu onamandla phezu komoya ukuba awuthiye, futhi akakho obusa phezu kosuku lokufa ukukhululwa akukho empini nobubi abunakukhulula umninibo. Verse 9. Ngabona konke lokho ngabeka inhliziyo yami kuyo yonke imisebenzi eyenziwa phansi kwelanga ngesikhathi lapho umuntu ebusa omunye kube ngukulimala kwakhe. Verse 10. Kanjalo ngabona ukuthi ababi bembelwa, ababengenile bephuma endaweni engcwele, baba bazeka emzini lapho kade benza okunjalo, nalokho kuyize. Verse 11. Ngenxa yokuba ububo benziwayo bungahlulelwa masinyane, ngalokho izinhliziyo ziyo zamadodana abantu phakathi kwawo zigcwele ukwenza okubi. Verse 12. Ngangokuba isoni noma senza okubi kayikhulu kuyandiswa nokho izinsuku zaso. Kanti nokho ngiyazi ukuthi kuzakuba kuhle kwabamesaba uNkulunkulu lokhu besaba phambi kobuso bakhe. Verse 13.
Kodwa akuyukuba kuhle kwababi nemihlaba yokwandiswa njengesithunzi lokhu abesabi phambi kukaNkulunkulu.
Verse 14. Kukhona okuyizo okwenziwa emhlabeni kokuthi kukhona abalungileyo abehlelwa ngokomsebenzi wababi, nokuthi kukhona ababi abehlelwa ngokomsebenzi wabalungileyo, ngathi nalokho kuyize. Verse 15. Ngase ngibabaza intokozo ngokuba umuntu akanakho okuhle phansi kwelanga kunokudla nokuphuza nokujabula, lokhu kuyakuhlala kuye emshikashikeni wakhe ey'nsukwini zokuphila kwakhe aziphiweyo nguNkulunkulu phansi kwelanga. Verse 16. Lapho ngibeka inhliziyo yami ukukwazi ukuhlakanipha nokubona umshikashika owenziwa emhlabeni, ngokuba akakho obona ubuthongo ngamehlo akhe imini nobusuku. Verse 17. Ngase ngiqonda wonke umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi umuntu akanakuwubamba umsebenzi owenziwa phansi kwelanga, ngoba noma umuntu eshikashikeka kangakanani ukuhlola angewuthole. Yebo, nakuba ohlakaniphileyo ecabanga ukuthi uyawazi akanakuwuthola. Umshumayeli 9:1. Ngokuba konke lokho ngakubeka enhliziyweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu. Noma kuluthando noma kuyinzondo, akukho muntu okwaziyo, konke kusebusweni babo. Verse 2. Konke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo njengowesaba isifungo. Verse 3. Kubi lokhu kukho konke kwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa into yinye, ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nokuhlanya kusezinhliziyweni zabo bese khona andukuba baye kwabafileyo. Verse 4. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Verse 5. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazilutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Verse 6. Uthando lwabo, nokuzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Verse 7. Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, phuze wayini ngenhliziyo enhle, ngoba uNkulunkulu sevumile imisebenzi yakho. Verse 8. Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. Verse 9.
Thokoza ngokuphila nomkakho omthanda zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize oziphiwayo phansi kwelanga, zonke izinsuku zakho eziyize, ngoba lokhu kuyisabelo sakho kulokho kuphila komshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga.
Verse 10. Konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba kukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. Verse 11. Ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabe nejubane nokulwa ngamaqhawe nesinkwa ngabahlaniphileyo nengcebo ngabaqondileyo nomusa ngabanokwazi ngoba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. Verse 12. Ngoba umuntu akasazi isikhathi sakhe njengezinhlanzi ezibanjwa enethini elibi nezinyoni ezibanjwa ogwibeni kanjalo amadodana abantu abekelwa isihibe ngesikhathi esibi lapho siwehlela ngokuzumayo. Verse 13. Ngabona futhi ukuhlakanipha ngalendlela phansi kwelanga kwaba kukhulu kimi. Verse 14. Kwakukhona umuzi omncane unabantu abayingcosana phakathi kwawo. Kwafika inkosi enkulu kuwo yawuvimbezela yakha izinqaba ezinkulu ngakuwo. Verse 15. Kepha kwafunyana kuwo indoda empofu ehlaniphileyo yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha kwayo kodwa nokho akakho okhumbula leyo ndoda empofu. Verse 16. Ngase ngithi ukuhlakanipha kuhle kunamandla kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa namazi akhe awezwakali. Verse 17. Amazi abahlaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni mahle kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula. Verse 18. Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa ngokuba oyedwa onayo angachitha okuhle okuningi. Umshumayeli 10 verse 1. Izimpukane ezifileyo zenza amafutha omthaki ukuba anuke abile kanjalo ubulo obuncane bulingana nokuhlakanipha nodumo. Verse 2. Inhliziyo ohlaniphileyo ingakwesokunene sakhe kepha inhliziyo yesiwula ingakwesokhohlo. Verse 3. Yebo, nasendleleni esihamba ngayo esiwula siyaphela ingqondo, sisho kubo bonke ukuthi siyisiwula. Verse 4. Uma umoya wombuso ukuvukela ungashiyi indawo yakho ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Verse 5. Kukhona ububi engibubonile phansi kwelanga bunjengephutha elivela kumbusi. Verse 6. Ubuwula bubekwa ezindaweni eziningi eziphakemeyo kepha abacebileyo bahlala kweziphansi. Verse 7. Ngibonile izinceku zikhwele amahashi nezikhulu zihamba phansi njengezinceku. Verse 8. Omba umgodi uyakuwela kuwo nodiliza ugange uyakulunywa inyoka. Verse 9. Okhipha amatshe uyakulinyaza yiwo nobanda izinkuni uyakuba sengozini ngazo. Verse 10. Uma insimbi ibuthuntu umuntu engaloli usiko uyakhamelela ngamandla kepha okusizayo ukuphumelelisa kungukuhlakanipha. Verse 11. Uma inyoka iluma ingakalunjwa umlumbi akasizi lutho. Verse 12. Amazwi omlomo ohlaniphileyo anomusa kepha izindebe zesiwula ziyasigwinya sona. Verse 13. Ukuqala kwamazwi omlomo waso angubula nokugcina kokukhuluma kwaso kunguhlanya obubi. Verse 14. Isiwula siyandisa amazwi nokho umuntu akazi okuyakuba khona nalokho okuyakuba ngasemva kwakhe. Ngubani ongamtshela lokho na? Verse 15.
Umshikashika weziwula uyaziqoba ukuze zingazi nokuya emzini.
Verse 16. Maye kuwe lizwe onkosi yakho ingumntwana nezikhulu zakho zinedili ekuseni. Verse 17. Busisiwe wena lizwe onkosi yakho indodana yabakhulu nezikhulu zakho zinedili ngesikhathi ziziqinise zingadakwa. Verse 18.
Ngobuvila obukhulu indlu yabola nangokwenqena kwezandla iyavuza.
Verse 19. Idili lenzelwa ukuhleka newayini liyenamisa ukuphila kepha imali impendulo yakho konke. Verse 20. Ungayiqalekisi inkosi nasemcabangweni yakho. Ungabathuka abacebileyo nasekamelweni lakho lokulala ngokuba inyoni yezulu iyakulihambisa izwi nokunamaphiko kuyakuyilanda indaba. Umshumayeli 11 verse 1. Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezinsuku eziningi. Verse 2. Yabela abayisikhombisa nabayishagalombili ngokuba awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni. Verse 3.
Uma amafu egcwele imvula ayithulula emhlabeni, futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu noma ngasenyakatho, endaweni lapho kuwa khona umuthi uyakuba lapho.
Verse 4. Oqaphela umoya akayukuhlwanyela, obheka amafu akayukuvuna. Verse 5. Njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi, nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo, kanjalo awuyazi nemsebenzi kaNkulunkulu owenza konke. Verse 6. Hlwanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa, ngoba wazi ukuthi yiphi eyakuphumelela, yilena noma yileyo, noma ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo. Verse 7. Ukukhanya kumnandi. Yebo, kuhle emehlweni ukubona ilanga. Verse 8. Noma umuntu ekhona iminyaka eminingi, makathokoze ngayo yonke akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama ukuthi njengokuba ziziningi, konke okufikayo kuyize. Verse 9. Thokoza nsizwa ebusheni bakho. Inhliziyo yakho ikuphe kwenami emhleni yobunsizwa bakho. Uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho, njengokubona kwamehlo akho, kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho uNkulunkulu uyakukungenisa ekwahlulelweni. Verse 10. Khipha usizo enhliziyweni yakho, udlulise okube emzimbeni wakho, ngokuba ubusha nobunsizwa buyize. Umshumayeli 12 verse 1. Futhi khumbula umdali wakho emhleni obusha bakho, zingakafiki izinsuku ezimbi, ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Verse 2. Yebo, lingakabi iminyama ilanga, nokukhanya nenyanga nenkanyezi, namafu engakabuyi emva kwemvula. Verse 3. Ngalolo suku lapho abalindi bedlu beyakuthuthumela, amadoda anamandla agobe, abasilikazi bayeke ngokuba beyingcosana, abalunguze emafasteleni bafiphazelwe. Verse 4. Iminyango ivalwe esitaladini, lapho umsindo wokusila uncipha, umuntu avuke ngezwi lenyoni, izintombi zonke zokuhlabelela zithuliswe. Verse 5. Nalapho abantu besaba imimango, izesabiso zibe sendleleni, umalimondo ukhahlele, intethe itotobe, izithelo zesihlahla sekaphari zingabe zisaba namandla, ngokuba umuntu usendlini yakhe ephakade, nabalilayo bazulazula esitaladini. Verse 6. Yebo, lingakagqabuki igoda lesiliva, nokhamba lwegolide lungakaphahlazwa, nembiza ingakafi ngasemthonjeni, nesondo lingakaphuki ngasemgodini wamanzi. Verse 7. Uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo, umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Verse 8. Izeleze, usho umshumayeli, konke kuyize. Verse 9. Futhi ngokuba umshumayeli wayehlakaniphile, wayefundisa abantu ukwazi, wazindla, waphenya, walungisa izaga eziningi. Verse 10. Umshumayeli wafuna ukuthola amazwi enamisayo afanele ukulotshwa, amazwi eqiniso. Verse 11.
Amazwi abahlakaniphileyo anjengezincijo, nezigaba zawo zinjengezipikili ezinamathelayo ephiwe ngumalusi munye.
Verse 12. Kepha phezu kwalana, ndodana yami, mawuxwaye ukwenza izincwadi eziningi, akuna kuphela nokufunda okuningi kukhathaza umzimba. Verse 13. Nakho kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke. Mesabeni uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Verse 14. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imsebenzi kwahlulelweni kayinakho konke okufihliweyo noma kuhle noma kubi.